You already know. It's DJ K-Wise, VTJ Jones, Kenya, Niger, let's go. Ciao.
Wait. Only one day low, hello. Wait. Only one day low, hello.
Let's go.
Oh, do I'm around.
Lift the boy.
Bazenga.
Man a bad man.
VDG Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When he taya, taya. When he taya, taya.
Bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na pokot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
Unapigwa blub, ulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na story za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the tone. My fans keep on, nimewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Nikiskid wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Bazenga,
kiri, kiri, kiri.
Mana step out na my brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikafsi raisi. Mr. Undertaker gezwa zombie kwa ring. Bazenga daddy ni shaky set kwa taxi. Kuri na mabrama pull up ndani ya datsa. Nafika niki drip nikasin kimichapa. Nisipoka funga na hizi ngoma za anasa. Neza anza chachendu muto hizo sadaka. Nachafua sina jitoa vroom vroom. Gafla bin vuu nisha chafua sindu. Vile mina za mahit sinachomea P2. Futa waya sim 1 tu mapesa sim 2.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
You know I always come through with a better one. Better gone, right to time, tell them fellas better on. The girls know, sit for sure, send me day nice. It's K-Wise, scratching chicken chicken, watch your table turn. On the mic, see your flow finesse. Now your girl wanna come for some SCX. Like Caesars, I'ma split your legs. I'm chicken, 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 I'ma make you scream for help.